sasa wanikimbia hata kunilamba pia wanafiki nyinyi nishawagundua dari akanifia mali akaniachia ndugu yangu unataka nimaliza uweze kujinyakulia
sio kama yeye ananipenda mimi
kwangu furifuri
hey yeah mungu sio kama nyinyi ananipenda mimi haezi niacha kwa mata pendo lake sio bala mungu wangu sio kama nyinyi ananipenda mimi hey hata ni wacha mimi
leo tawazinua zejua hata mkini pambua yeye hata nizingua
mungu sio kama yeye ananipenda mimi haezi niacha kwa mata pendo lake sio bala mungu wangu sio kama yeye ananipenda mimi hey, hata niwacha mimi
wow.
JR on the key.